ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda hey
ubanza nkukunda
oh no hari byo wanga kumva amaherezo kabibona ibyo witimikani ukabibona nk'ukuri ubuzima ugasa nk'ikizami gihoraho ibigushimisha bikakuba kure ugaca mu nzira wita kikizira ukibwira yuko nakubona
nakubonye ntakuzi yumva witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
numva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ukunda nk'ingeso nanjye ubu ndabyumva iyo mvuze ndakuvuga ntumbaze uko mbikora ubanza ukunda nibyo icyakora ushobora kubabara kuko ntawumva ikivuka ugaca mu nzira wita kikizira
ukibwira yuko
nakubona
nakubonye ntakuzi yumva witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka
ukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda nakubonye ntakuzi witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
numva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda nakubonye ntakuzi yumva witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
numva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda